want me up see
on me up see so much as be na ATK nataka kuona wewe milele mpenzi wangu.
See on the deck.